Especial de verão.
De cabelo e tapa na bunda, catucada profunda, só soco na nuca.
Raiden alto-valentes, alto-valentes, alto-valentes.
Chão de cabelo e tapa na bunda, chão de cabelo e tapa na bunda.
Módulos, módulos, sound digital, evolution. DJ Maurício Sound, o som que te movimenta.
ISD.
ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD. ISD.